zanje imana ni nkuru kuruta ibigirwa mana bikoreshwa mu koko y'abana b'abantu. Dusome Zaburi 115 murongo wa 4 kugeza ku 11. Ibishushanyo babandi basenga ni feza n'izahabu, umurimo w'intoke z'abantu bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi bivugisha imihogo yabyo, ababirema bazahuhana nabyo n'ubyiringira wese. Wa bwoko bw'Abisirayeli we, wiringira Uwiteka, niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Wa nzu ya Aroni we, mwiringira Uwiteka, niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Mwabubaha Uwiteka mwe, mwiringira Uwiteka, niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Niki cyatuma dutakaza imyanya yacu dusenga ibigirwamana kurusha gusenga Imana yacu? Imana iriho Uwiteka. Iyi ni ishusho y'15. Ingabo nyinshi z'Abamidiyani ziteguraga kurwana n'Abisirayeli. Gideoni ateranya abantu agira ingabo zitari nkeya nawe. Imana ibwira Gideoni ati, wagize abantu benshi cyane. Ati, bwira abantu bose bafite ubwoba basubira imuhira. Barya bose batinye bakagira ubwoba bari 22,000. Nuko abantu 10,000 aba aribo basigara. Imana iramubwira iti, baracyari benshi cyane, bamanure ku ruzi, niho ndi mukubwire abo ukwiriye kujyana nabo. Barya bose banywa amazi baje bankimbwa, abo ngabo ubashire ukwabo. Barya bashobora kudaha amazi n'amashi akaba ariyo banywesha, abo ngabo ubashire ukwabo, aribo uja kujyana mu ntambara. Abo yari akwiriye kujyana mu ntambara asigara abantu 300 gusa.